kantandikire ku parliament wano ebyokwerinda binywezeddwa ku nguudo zetolodde ku parliament ng'abaka beteekera okukubaganya ebirowoozo ku bbago itunulidde okukuuma obwetengereze bwa ggwanga erya protection of sovereignty bill 2026 ebyokwerinda binywezeddwa luddaawo kakati ate sijja kubulya ebyabadde munyonyo ng'abaka ku bukiiko obubiri bagenda mu maaso n'okuteesa kye banaaleeta olwaleero kibaleese olwale ku ssaawa 8 ebyabaddeyo wabaddeyo naye okulya n'okukomba essowaani wabaddeyo ebbago lino kati enguudo ziranye paalamenti zisibiddwa nga yebidduka basooka kubanga babuuzibwa wa gy'olaga tomala gatambula kati paalamenti ssaawa 8 esuubirwa okutuula okusalawo banga eyise ebbago lino kyokka baabaka ab'ekibiina kya NRM wansi wa kabondo kaabwe ka NRM parliamentary caucus basisinkanye okubaganya ebirowoozo ku bbago lino nga bannaabo ku ludda oluvuganya gavumenti nabo bali mu kafubo ku nsonga zeezimu kati omubaka owa Nakaseke South Rutamaguzi Ssemakula alaze obutali bumativu olw'ebyokwerinda ebinywezeddwa ku paalamenti.
Kati buli tteeka erya paalamenti e sovereign state nti buli tteeka erigenda okuyisibwa muliisa na mundu no deploying everywhere. Is parliament being attacked? Kwanga buli woleeta abasirikale n'obayibwa buli kakoona kona mu kantiini yonna eriku ofiisi za peto neno wansi osanga AFC, BFC, SFC, YFC, ZFC bonna babajyebwa nobonna bonna fuwati nofa kimunonga nti because you want to pass a law, you pass a bill for what? Kwanze naali badde nsuubira you go and whip your members of parliament and tell them what you want to tell them after all abasinga bukorokosi.
Kakati ate bakuwa ebyokwerinda nga okomplaininga ate bwonaofuna obuzibu nga toga ate bakufuddeko kale nno paalamenti wetu bwefaana olunaku olwaleero kati omubaka wa Igala East mu paalamenti Gaffa Mbwatekamwa naye avumirira ebyokwerinda ebinywezeddwa nti byabadde tebabyetaaga nnyo agamba nti okusinzaayo ku ndaba ye ey'ebintu alaba nga bibadde ebyokwerinda tebyetaagisa nnyo.
Etteeka ani alitaddemu amaanyi okusinga ne togikwatako ekigendererwa kyekiriwa kubanga etteeka bwe liba eddungi kye bamemba ba paalamenti twandibadde tulina okuliwagira naye watugaanira okuliwagira kitegeeza etteeka fu n'olwekyo neeraliikiridde olwaleero ensonga zino tezijja kutambula bulungi
kati ng'ekiweeraliikiridde kirabika kyavudde bayiwa ebyokwerinda ebyo kati yakulya oduluwavaga gavumenti mu paalamenti Joel Ssenyonyi asomozza bannakibiina kya NRM nti bawulirize ebirowoozo by'abantu. Abantu bagamba ki ku bbago lino? Yagamba nti abantu kye bagamba kye bandibadde bagoberera olunaku olwaleero.
Mulaba enguudo zonna zonna ezijja ku paalamenti zonna zisaliddwako. Ekintu ekiteetaagisa naye ekyo bakikola lwa kutya n'ekyokubiri kubanga bakimanyi nti bagenda okukola kikyamu muzungu kye tuyita deals. So bamanyi nti tebagezaako okutetenkanya si kituufu ensonga lwaki bali mukweyisa bwe bati ffe ngaabaka opposition tugenda sinkana bannaffe abali ku bukiiko obwo aba opposition bagenda kutuwa brief ne minority support gye tukoze tweteeketeeke tegeddeko nti n'aba NRM bagenda kusinkana omulanga gwe nkubira bannaffe aba NRM nti katusuubire ku luno bajja kubeera banjawulumuku kubanga etteeka lino buli omu aliganye buli omu sijja kifo aba opposition nyine ebitongole bya gavumenti Bank of Uganda Financial Intelligence Authority n'abala babagaye bannanga etteeka lino ikyamu katusuubire nti banaawuliriza
kati zensonga ziri ku paalamenti kati ye minisita w'ensonga z'amawulire Godfrey Kabyanga ategeeza nti wali bunkeke bonna mu nsonga eno era nga balindidde alipoota y'akakiiko batandika okukubaganya ebirowoozo ku bbagwaga nti tewali nnyo tewali bunkenke ng'abantu bwe balaga tewali n'akamu agaa nti balinze lipoota yokka.
Ebyokwerinda bibeera ku paliamenti buli lunaku mukimalowooza nti bijja kutiisatiisa babaka ba paliamenti kubanga oda pepa mugimanyi kuliko the national sovereignty bill so nalioteeka nga mateeka mala so leero bajja libibetinga liba liyitawo liyitewo liba tiriyiseewo kijja kuviirako entegeka ya ababaka ba parliament
kubantu abagalo kole fujo kuja ku parliament
abo tibageza ako kubanga egwanga lino tito kya gala fujo bobo yagala kuwakanya chintu chonna ogende okiteke mu chimu wandi komiti za parliament zibade zitula kati omuntu yena ine chayogera ayachogero all komiti nga zitu kati kwekala kasa kwachi.